Dreams.
Aye.
Hey, yo, man. Once again, spoke a leap and they beat.
Bugeli.
Watu wanasema umenipa limbwata uu.
Limbwata.
Wananicheka limbwata uu.
Limbwata.
Wanasema limbwata uu.
Limbwata.
What you did for me? What I did for you? Ah. Wanasema kwako mpenzi siko. Hawajui jinsi gani kwako na enjoy yo. Wanani cheka marafiki zako. Wananipa pressure. Kama nazina kuna kani wantuma. Ndugu zangu wananuna. Ngali penda mina wewe kuachana. Mependana. Penzi wangu ni busu nitimize majukumu ya. Watu wanasema umenipa limbwata uu. Wananicheka limbwata uu.
Limbwata.
Wanasema limbwata uu.
Limbwata.
What you did for me?
Did for me.
What I did for you? Ah, ah. Wananisema lichokosea sijui. Ah, nilichokosa labda kupenda sijui. Ah, wangependa mpenzi wangu ondoke. Ah, wendo chakulango mpenzi. Limbwata uu.
Limbwata.
Wananicheka limbwata uu.
Limbwata.
Wanasema limbwata uu.
Limbwata.
What you did for me? What I did for you?
Six na the eight figure. Nickel laugh so deep they got a figure. Monday to Monday ni mekutuliza. I like the way you go down kipuliza. Had them chillas now. But we be banging and banging. They wanna be us now. Na vitu vitu money. Changanya na makachumbari. No diary. I cannot stop looking at your six pack your daddy. So tiny. Laugh so heaven. Toko tokira hisu na nipika oven. And I'm inside you my fans. So receiving and it's giving love is in the end. So part up a term and doors. Got my pansy walk around like pale. Mental is like yes. I'm slit. Can you beat to my pansy? So we cook a lick, I get high like a shanzi. High like a shanzi.
Watu wanasema umenipa limbwata uu.
Limbwata.
Wananicheka limbwata uu.
Limbwata.
Wanasema limbwata uu.
Limbwata.
What you did for?